Shan Tele 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 Na his kukorogeka akili toza la mazi Sijamini minawe huzona manji Mwana silga zinefika gasingo Sina magombi sase ukango Ya menishinda kuyadhibit mawazo Delu gombi sojua nini chanzo Niuwe di kwa majirani Nafura chitwa nema mefulani Undamiru wa kuyani Chikuturu kendo chimanye tamani Tuzire nyonga sindi chituha hala Sana lika mumivu moyo na luma mbaya Unahuruma moyo na tika mazi Yande kuza wona mwamba haya Uwondo wangu simamo na kwambira tubongo mapenzi to mwisho hako
Penziro, 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 penziro lizini shinda penzi Penziro, 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 penziro lizini sosha penzi Penziro, 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 penziro limeni shinda penzi Penziro, 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 penziro limeni sosha penzi
Unanipa hukumu ni kwambie Mbio sini uwe Na unabora nijikate na kando njieke
Mpenzio
Usinipe hukumu
Mpenziwe
Kukumbuka majukumu
Mpenziwe
Tena kwa roho safi na kupa bye bye Ina majuto stowai
Mbuka enzi zile nikiwa nawe Nilivimba mtani Na wala sita juta kwa chana nawe Ijapo kwa mtihani
Kumbuka enzi zile nikiwa nawe
Na
wala sito juta kwa chana na